This is a Vuma 103 podcast. Isonala on Vuma 103 Drive.
Kula ma topics, kule topic here namhlanje, how to stand up for yourself. Number one, understand what assertiveness means. Adopt a clear stance and restate your position. That was number two. Number three, know when you need to be assertive. Zazi ukuthi yini lapho ufuna kumele ube assertive. Ngamanye amazwi, ukuthi wena uyakwazi ukusho i-feeling yakho. Akusho ukuthi sonsigama nje linzima sithi mhlawumbe ehlomeka khuluma noma ikanja noma inini ngoba ngalesikhathi sewenza njalo nawe nje usuphonseleka kulo lyahlangothi lokuba aggressive ngoba wena uthi mina mase ngikushilo lokho kufanele ngikusho ngikushilo ukuthi omunye umuntu uzwa kanjani ayiyona indaba yami le. That unfortunate ukuthi ke kube khona leyo nto ngoba leyo nto iyalimaza ilimaza abanye abantu ngalesikhathi wena uthi uyakhululeka khona. So kuba assertive akusho ukuthi asingazi asiqale asibe tactful ngokuba assertive kwethu asibekisise asibe diplomatic uma kufanele sibe diplomatic but asibe truthful and honest akube yilokho esikufanele sikusho ngendlela efanele sikusho ngakhona. And this is why I said again, know to say when to say no. So wazi ukuthi uno wakho usebenzisana nini and don't fall into a trap of being made to feel guilty, manipulated or coerced into giving in. Cha musu kuvumela lokho wena nje yazi ukuthi ukusho kanjani okushoyo uyes kanye no wakho. Another thing ezosiza ukuthi sikwazi futhi ukuthi ke sibe assertive is making request. Uma wenza izicelo la engase ngikusho, for an example, when you want something, ask for it specifically and directly. You want something, ask for it specifically and directly. Rather than ukuthi mhlawumbe uyithole su manipulator noma u demanda izinto isho lokhu nje okufunayo. Ukwenza i request for example assertively kusho ukuthi ke yini ngidingayo, ngicela yenzeke nini kanjani. Yisho nezathu ukuthi ngoba ngicela lokhu ingoba ngifuna ukuthi ngenze ukuthi sacela ningiboleke ipeni ngifuna ukubhala ngibhalele ubani. Ngisacela ukuthi ke ninginikeze ispace njengamanje ngibhala i-exam ngicela ukuthi ngibe ngilungiselela ukubhala kusasa I'm studying. Sorry guys ngizocela nje ukuthi uma bese fanele nihambe nihambe nonke ngoba ngaleso sikhathi singastudisha. Ukushilo obukade ukusho ngendlela futhi ekwaziyo ukuthi ihloniphe laba abanye onabo. Another point esingase siyifake futhi uma ngabe u-assertive ungumuntu okwazi ukuthi ugxeke ngokwakhayo. So ama-critics akho lapho khona konke oyibona ingabi kahle uyakwazi ukusibanibani fethu uma ngase mabe nginokunikeza i-opinion la opinion yami la ithi kulento yakho uma bungenza ukuthi nokuthi bengaba ngcono kakhulu nokuthi ngalesikhathi ngisho lokhu okubonakala kungezwa ukuhlala kahle kulo ngoba wonke umuntu nakuba sikhulile sasithi sesimatured uma ngabe sitshelwa iyaba khona le andawana ufuna ukuresista ufuna ukulindela ukuphikisana kodwa uma ngabe kukuthi iza kahle inkulumo kwenu uyakwazi ukuthi ulalele enkulumeni ukuthi oh nakho ngithi yenkulumo ithi yila nginephutha khona wabe sesuggesta futhi ke nokuthi bengangcono uma ngasebe khona ukuthi nokuthi sokuba assertive akukwenza ukuthi uma ungabonikeza i-critic ukwazi ukuzwelana nama feelings alomuntu ozothi ukukhulumisana naye ukuze kuthi uma ubona ukuthi uzongayisho ngendlela efaneleke ingcono ukuthi ungayisho at all nakuba u-right kanjalo kodwa remain nje ungakushonga. Okunye futhi singasikufake lamba nawe ke futhi ke ukureceive i-criticism wena uyakwazi ukwamukela ukugxeka nawe ke uma ngabe ukuthi you are being assertive kwazi ukuthi uma ngabe ukhona ukugxekayo uthathe uyilalele leyo nkulumo ungabi personal ungabi sekutheni ke lana kuyaliwa akuliwa ingoba uyakorrectwa khona la uboniswa khona okunokwenzeka wenze awenzi ngendlela efanelekile. Elinye lamaphuzu ke singathi mhlawumbe sithi number 4 singathi learn to communicate assertively. Uma ngabe ukhuluma qaphela ukukhuluma kanjani ukukhuluma nobani ingakho esizulwini yayona kuse abantu abadala bathi ungakhulumi kanjalo uma ukhuluma nomuntu omdala. So le ndlela uyaye ukukhulume ngayo ukukhuluma nomuntu omdala iapply nakontanga iapply nakwabanye abantu osebenza nabo noma kuthiwa we manager awungakuthwali ekhanda lokho ukuthi wena we manager bese kuba sengathithi abanye abantu abaxabangi abanamizwa wena fanele usho lokho okushoyo nje uma usukushilo ukuthi kuza kanjani kubona uphelele. So ngaleyo ndlela ke lapho usukuphuma ekubeni assertive kodwa usuthatha olunye uhlangothi ngaleyo ndlela ke yakho sithi ke funda nawe ukuthi ukukhulumisane nabanye abantu don't shout or mumble or speak steadily or so nje kuwena be sincere yabona and i-anger yakho ukuthukuthela ukuzama ukuthi ukubambe kube ngaphezu kwakho ngisho ne-excitement yakho ukwazi ukuthi kuyajatshulwa manje njengamanje fanele singenze kanje ngikuphi njengoba ngijabula ngayo ngizoxhuma ngiba ngumsindo ngoba ngumsindo yonke leyo nto leyo ngamanye amazwi ingqondo yakho ihlala above ama-feelings awusuke ufila kuwona ngaleso sikhathi osukukhona so kuba assertive kusenza sihlakaniphe sikwazi ukuzwelana ngoba into ebalekile nje bangishilo eqaleni kulo yase lokhoza kuyi voice clip leka 3 minutes ngingachaza ukuthi kuba assertive ukuthi ukwazi ukushi opinion yakho ukwazi ukushi feeling yakho kodwa as you say that uvoice out lokho uqaphela ukuthi awunyatheli amalungelweni abanye abantu Uma ngabe inkululeko yakho ke singiyathelisa kwamanye emalungeni abanye emalungelweni abanye abantu akusesiyo inkululeko akusekhona ukuba assertive lokho ke sokuthi ngamanye amazinawe usuyahlukumeza so asibe careful around into njenga le elinye iphuzu ngathi mhlambe number 5 singathi ke become an I person uma uassertive usebenzise u-I mina ngoba isho i-accountability yimina othi angithandi ukuthi uma nikhuluma nami noma lokho eningcona ngokuthi nokuthi imina okushoyo lokho angikuthandi ukuthi angikuthandi ukuthi ngiyakuthanda ukuthi waze wenza kahle ngibona senga u-I uma ngabe usebenzisa kwenza ukuthi ungalokhe kuba khona abanye abantu ofuna ukuthi bakhulumele lokhu oyikhona wena so ke ukuba assertive ukwenza ukuthi usebenze ngendlela u-I ngoba u-I ukwenza ukuthi mase kuthiwa wena wathini ke kube khona umuntu afika ahlebe mase kuthiwa usibanibani wozala usibanibani bekadethi nga useyaphika usesho khona lokhuyana why because kuyena lowo muntu loyo le nto abeyikhuluma obeyikhuluma engenakwazi ukuthi ayimele being assertive isho ukuthi honest lento ka honest lento ukuthi ukhulume iqiniso ngobuqotho kusho ukuthi ke into okwaziyo leyo ukuthi uyimele noma ngaqhamuka usibanibani besicha sibanibani bengisho lokhu nalokhu nakuthi ubungeke ngakho ngize ngakhuluma kanje kanje so that is being assertive asibe nayo u-I othi kune accountability ngoba imina okumele aphendule uma bese kukhona izinto ehambisana ephikisana noma kukhona ukufaneleka ukuthi bekhona osho accountayo for this njalo olinye iphuzu esingasebenzisa mhlawumbe ukuthi leave the other person feeling positive uma uassertive qaphela ukuthi uma sengiqedile ukusho lokho uzosala enjani loya muntu so cabanga before inkulumo yakho before ikhulume uphinde ucabange ukuthi mase ngikhulumile kuzosala kunasiphi isimo isiphi ichithi ngamanye amazwi you start with an end in mind it conversation yakho ayiqali inaso isiphetho isiphetho salento engizoyithi ngikhulume sizoba yini ngiyifisa ukuthi mase ngiqedile ukukhuluma bese sala kwenze then ilokho fantasy sikubheke ukuthi kwenzekani so this is why we are saying here leave the other person feeling very very positive uthi omunye uLisa Davis assertive people recognize that the process of negotiation involves working towards an agreement that is favorable for them and reasonably accepted to the other side so njalo uma ngabe kukhona esi abantu aba assertive uma ngabe beba involved ku agreement noma kuinkulumo ekhulumayo noma into enethile exoxiswana ngayo baye bafuna ukuthi ke yonke into esesifinyelele kuyona inkulumo yethu egcineni fanele sishiye sonke sikwazi ukuthi be nokuvumelana okuthile ngabe ukuvumelana for it noma siyaphikisana kodwa singabi abantu abalwayo egcineni Ekugcineni mhlawumbe singawathatha ke mhlawumbe omnye umbhali kunencwadi ethi assert yourself ekhuluma nje ngeassertive ethi assert yourself ebhalwe nguGail Lindenfield lapha okunye kwakho akushoyo athi uthi ngizocaphuna amaphuzu ambala uthi decide what you want decide whether it's fair ask clearly for it not to be afraid of taking risks Be calm and relaxed. Express your feelings openly. Give and take compliments easily. Give and take criticism. So okunye kokugcina kushaye uthi you must not beat about the bush. Yisho lento ufuna ukisho. go behind people's back. Musulo kuhleba usuhamba yisho lengiqonda nje ini. Ungabapolishi abantu. Don't be a bully. Call people names. Ungazobabiza ngamagama athize. Don't bottle up your feelings. Musu ukuthi kube khona into lokho egcwele esifubeni sakho, ungazisho ukuthi ngifila kanje, ngifila kanje. Lokho ke kubalekile uma ngabe singabantu abathi sifuna ukuthi sizimele, sithi stand up for ourselves. UNkulunkulu angibusisele wena. Usasendleleni yokuyithola and be able to stand up for yourself. And yes, I know you can stand up for yourself.
Sisonala on Vuma 103 Drive. This is a Vuma 103 podcast.